Shinda milioni 100 kila siku. Tuma neno J kwenda 15544. Vodacom. Kazi ni kwako.
M-E-B. Million dollar boys. Young
Darius Aloma.
Nasikia viremba vikoldini. Usiulize kwa nini mfalme ndo nishafika. Sasa nisikize kwa makini kwanza. Toa shaka umri wangu uwezi kuwa tabu. Cause nikitaka naeza tawala hata kwa mabavu. Sini taifa huru maisha yetu anatamani. Na bora wamekosa nguvu mana walivyo visirani. Oya oya wanatubu na wamenkuta sina mwani. Ukisikia yona msurubu mmoja wao uko chumbani. So rahisi kwa mfalme adi usimame. Na so kisa mini mfalme bas ni wafanye tu wajane. Na kubalika kita wanasewa vistari na watachi. Kweje jukwa wanasewa wananipenda hata nspoke kwa smarty. Bas na unaradi na apa kwa ba mziki siachi. Shule sijakata ila nasoma saa nende na wakati. Mwisho siku kija kwangu do ba the plan ya parking. Spendi kutukana baraino mama. Leo na chana kaka Obama. Mzuka uloni panda siwa Young Dar es Salaam. Leo na chana kaka Obama. Mzuka uloni panda siwa Young Dar es Salaam. Sema yeah. Na chana kaka Obama. Mzuka uloni panda siwa Young Dar es Salaam. Sema yeah. Na chana kaka Obama. Mzuka uloni panda siwa Young Dar es Salaam. Kwa maana hizi flow so zabudo kinipo biti staki shule. What up mani, my mbiga wache kule. Ntaki kisho wako hoi, hilo nangu anangu tule. So promote us pige sim, mwambia dini 20 million. Na iwe ndani ya Dar es Salaam, ikiwa nje ongeze dao. Rather time ni kwa zambio mano ingine atuwa faham. Leo niko dani ya shibombo, suka to iyo siri. Story ningi spora nkasome hadithi za shigongo. Hey D, hold on, hold on, ni hold on kwa nini. Hacha ni wachane tu hawa ma brown soul. Piche meanza nisha kula vitu kama sita. Mkono ni botoli na kona kade mbikwa. Mkongo ni waune chafu ziso esa bika mwana. Tulia tuli kabra wajia kucha iso. Leo na chana kaka Obama. Mzuka uloni panda siwa Young Dar es Salaam. Leo na chana kaka Obama. Mzuka uloni panda siwa Young Dar es Salaam. Sema yeah. Na chana kaka Obama. Mzuka uloni panda siwa Young Dar es Salaam. Sema yeah. Na chana kaka Obama. Mzuka uloni panda siwa Young Dar es Salaam.
He need beats a massive.
And I go by the name of Young DSM. It's the fatality. We're killing them. Cause